yamejawa mingi duniani. Mayatima wanalia kama tuwaoni. Machozi yamejawa mingi duniani. Mayatima wanalia kama tuwaoni. Anakuomba msaada unamkatalia, maneno machafu unamtamkia, unamnyanyapa kisa na familia. Mungu wako wewe ndiye Mungu wake pia, kisa una hela na mate unamtemea.
Huruma
nalalamika dunia,
huruma
inaenda wapi dunia,
huruma
haina huruma dunia,
huruma
inapotosha dunia,
huruma
nalalamika dunia,
huruma
inaenda wapi dunia,
huruma
haina huruma dunia,
huruma
inapotosha dunia. Vipofu msilie Mola mtupi mja wake, mayatima msilie Mola mtupi mja wake, mafukala msilie Mola msahau mja wake, masikini msilie Mola mtupi mja wake, walemavu msilie Mola msahau mja wake. Machozi yamejawa mingi duniani, mayatima wanalia kama tuwaoni. Machozi yamejawa mingi duniani, mayatima wanalia kama tuwaoni. Wengi wanateseka,
mayatima
hawana sehemu pa kusema,
mayatima
walemavu wananyanyaswa,
kupigwa
hawana sehemu pa kusema,
wanapigwa.
Huruma
nalalamika dunia,
huruma
inaenda wapi dunia,
huruma
haina huruma dunia,
huruma
inapotosha dunia,
huruma
nalalamika dunia,
huruma
inaenda wapi dunia,
huruma
haina huruma dunia,
huruma
inapotosha dunia.
Wapi mama Aibu? Salimie mazungu eh? Salima, wapi dogo Binyamini? Chai eh? Hey Azadi, Yuma Kibwedo, salimie Fikiri eh? Kubachare, salimie Tomasi mdangu, wapi Side mdangu? Kolemo, Jackie Saundi.